Otate kumizani upima pima pima pima. Ulingo gamba sikusanira sikusanira.
Gimme some love. Gimme some love. Mpulira njagala kuchekola. Olwa lero kuchekola. Gimme some love. Gimme some love. Tude mubuzina bwetwazinanga. Oh, bwetwazinanga. Wali wamponya love ya bana myekozo. Bana myekozo. Abamenya ng'omutima ne basuleri. Abanga yanga kapike ne bawanja mama twalaba kati ontade mukasengeja ulabo sengeja ogwo mutima wagujawa wagujja omwagalwa. Gimme some love. Gimme some love. Mpulira njagala kuchekola olwa lero kuchekola. Gimme some love. Gimme some love.
Tude mubuzina bwetwazinanga.
Oh, bwetwazinanga. Wanzija kunde kwebyo wabinchaya. Wanzija kunde ku. Mikwano jange nkumu ejo wajinchaya. Nasigalomu. Wanemyane kagolo. Wanemesane shisha. Nasigalomu. Katina wondekao. Masimondekera nyo mwagalwa. Gawantuka mubusobye walenyo. Yego wantusa ewuzibe walenyo. Mumukwano lutalabise sirubala nyabu. Sirubala nyabu sirubala. Gimme some love. Gimme some love. Mpulira njagala kuchekola. Olwa lero kuchekola. Gimme some love. Gimme some love. Tude mubuzina bwetwazinanga. Oh, bwetwazinanga.
Asiza gana be.
Gambe chatuka kubye wansubizanga. Gamba. Ebirungi nkumu byetwesubizanga. Afazali ngambangu mumutima ntite wanchawa. Ngamba karantini ye kukutete wanchawa. Ngamba lero wakalomu vyo novimanyi. Wena kuo mutima no kutwala. Saku gamba lumia na we sasira. Gimme some love. Gimme some love. Mpulira njagala kuchekola. Olwa lero kuchekola. Gimme some love. Gimme some love. Tude mubuzina bwetwazinanga. Oh, bwetwazinanga.